nzuri ekolekana zangi maina miso naleli yo nzuri ekolekana zangi maina miso naleli yo
Bolingo Jean-Marie Poula Naleli Bolingo Akuka Rajae Naleli Bolingo Dide de Bounesse Zonga 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 Mama Yeye Zonga 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 Mwana Mama Naleli Leli 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 Oh Mama
Chiquito Lukusa Ami pesa combo ya zwa kateo Oh monte mama be Alingi ko senga senga Soki opesi andimi Soki ezangi aini oe Oh ye balinga kayeteo Funga, oh papa, enga, kolela kana sima ya bato mabe, enga yo.
Sumaili ndombasi, oko yoka.
Anga na leli bolingo na ngaizonga mame, na leli bolingo ya papi sambae, na leli bolingo e.
Bora eu é pro Oh, se cucumu Pridance manzala Oh, papa William Zenge Papi Buyangi Didier Metenge Felica Sodi, papa
Kone kana zangi maina miso Naleli yo
Mama na kisa men double
Joli kone kana zangi maina miso
Gima yele
Jean-Marie Poula
Bona
Bongo. Je confirme Mohamed et Mohamed. Batisala na Paris. Michel Touka, Mobali à Chantal. Maman à Djibril. Oh yeah, mama, that's your mother.